Brian Samanda, lead of workers and vendors in Kampala Central Business District, has expressed his frustration with leaders across all divisions, both outgoing and incoming, for remaining silent on issues that directly affect their electorate. This follows the recent enforcement of KCCA's new trade order directing vendors to vacate the city streets and operate from designated market spaces in a bid to restore order in the city.
Mukulembeze waba workers and vendors mu kibuga Kampala CBD buchanga mbere ne tukwira nga aba vendors n'abatembeyi tetunawulirayo munnabyabufuzi n'omu avaayo kwogera ku nsonga eno songa bano abantu ne babalonda oba oliawo wabaddewo abamu abeekwasa nti tebannaba okupayinga ofiisi tebabalondamu naye twagala okutegeeza eggwanga nti ensonga y'abatembeyi eyaguddewo ne kati mu ofiisi tebalimu yatuuse ekyokulabirako erubaga eriyo mmeeya waayo n'obukulembeze bwayo bakyali mu ofiisi ab'erubaga abafiiriddwa babe baasibye baabalondodde twayogeddeko nga tugamba nti loodi mmeeya tetwamuwandiikira oba aliko oba addako naye ne bagamba nti balimu ezo tannabayingira ofiisi naffe tukimanyi naye ne nakawa embeera eno yatuuseeyo twagala baveeyo bogere ku nsonga eno maama umanye mupyo wa Kampala district olinda ki district yo yerimu okubonaabona n'okukaaba amaziga naye musirise teri yavaayo kwogera bakansala bonna basirise bwe twavaayo ne tubagamba bannaye mwe mwabadde mu nsonga eyotunda omwala abeyiwakana essaawa ya leero abantu baabwe essaawa ya leero ekizimbe kyawedde tebavuddeyo olwanirira abantu baabwe baali bagukolerako beesuuliddeyo gwannagamba bakansala mwenna mwenna muzuukuke sipiika wa Kampala ng'osirise bwembeera.
Meanwhile, the resident city commissioner, Kampala Haji Umale, has reminded traders and border riders who remain defiant after the deadline will be treated as lawbreakers when arrested and courts are ready to act.